balala babera befera bagala gufe twababuka twabyesigaliza ebirungo byomukwane bigunyumisa abalala babera befera bagala gufe twababuka omukwano gw'ogundalula wamenya ennyingo netagoyunga nawulira bewanya bembalala nayo gweke nkufunye wantamya balala yoma switi yagala nkutwala ofumbe wange mabibi woli kulirange ebyange bikyuse olikyabugaga kyenkuma pakokufa gwetosana byakwesigisa abakweriranya balina bomwe bwatukobulako butikitiki twabyesigaliza ebirungo byomukwane bigunyumisa abalala babera befera bagala gufe twababuka twabyesigaliza ebirungo byomukwane bigunyumisa abalala babera befera bagala gufe twababuka njagala mukwano mubungi bisanyusa byonkole byabalungi ndi wakulwana menya mateka obanga kikusanyusa olinamu ebirungo njagala gwe wolako nteke ku mugongo gwe wampa mukwano mumala wanetolola njagala mbireto birye ebyange gwe kubanga bikusana ate tokoma ku kyabulungi nempisa muli muti baby wakikuwa twabyesigaliza ebirungo byomukwane bigunyumisa abalala babera befera bagala gufe twababuka twabyesigaliza ebirungo byomukwane bigunyumisa abalala babera befera bagala gufe twababuka omukwano gw'ogundalula wamenya ennyingo netagoyunga nawulira bewanya bembalala nayo gweke nkufunye wantamya balala njagala mukwano mubungi bisanyusa byonkole byabalungi ndi wakulwana menya mateka obanga kikusanyusa twabyesigaliza ebirungo byomukwane bigunyumisa abalala babera befera bagala gufe twababuka